umphathi sewuzama ukutapa ungawunaki umehlo ocacile phakathi kwesizwe nowesifazane. Thina sithanda ukuletha amabala engwethi qabaqaba ngomehluko endodeni wesifazane khona la ohlelweni ezomndeni hlala nathi. Mtadi Thoba ngube ngelele ezomndeni uhlelo lwakho lokulethelezeluleko eyiphathekayo ngaba focus on the family. Phambilini, sibuza umbuzo omkhulu obekeke kanje. Ngaphandle kwengaphandle libonakalayo, yini ngempela umehluko oqavile phakathi kwesilisa nowesifazane? Sengibe nokudideka okukhulu ngemiyalezo eshiwoyo ngobulili nangendlela okubizwa khona, kumbe ngakhona. Ngikholwa ukuthi ukhona umehluko ebulilini bobubili odinga ukuchunyiswa ngendlela. Ngakolunye uhlangothi, ngiye ngiphela amagama abangani bami bethi, angichaze phela, ningangisiza. Umehluko omkhulu kakhulu kwesilisa nowesifazane ngokwemvelo nesakheko somqondo. Zisuka nje kwincwadi yokuqala eBhayibhelini uGenesis. Siyatshela ukuthi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane. Genesis 1:27. Udaba lapha liyacaca ukuthi lo mehluko awungakho ngokwemvelo luntu, uphinde ube futhi isibuko sokomoya. Lanathizeni singekubambe konke lokho ngengqondo. Kusiphi isithombe somdali osithakele esingembone ngamehlo unguzicuzintathu. Manje imuphi kanti umehluko ongikhiye ngowesiza nowesifazane na? Encwadini ethi Secure Daughters, Confident Sons ebhale nguGlenn Stanton ubhala uhla lomehluko ocacile akholwa ukuba yiwo oluphawu olucacile lwesiza nowesifazane. Loluhla alakhwela ukwenza bonke abantu bafane, wonke umuntu ngamunye wehlukile. Kunalokho singakhuthaza ukuba wakhele kuloluhla kumeloluhla ka luka Stanton ukuba nesiqo esiyiso sobufazane nobulisa. Ake sibuke nje ukubuka komuntu wesilisa ngoka Stanton. Uthi okokuqala uthanda ukuthola okusha nokuthi kwenzeke kanjani. Wonke umfana nendoda hlala izibuza. Uyithola ubuyena kola kamhlaba ngokomuza weimpokophelo nesiphetho asiqondile. Okwesibili abesilisa balubekela ukuphothula ukufika esiphethweni salokhu bebezibuza ngakho. Amadoda ahlale efuna ukwazi ukuthi yini elandelayo. Awefani nowesifazane oyathanda ukuthokozela okukhona ngaleso sikhathi. Amadoda ahlale eqaphe amathuba phecelezi opportunistic. Umuzwa ukuthi kunakwenzayo kumbe isizathu sokwenza kubaluleka ingxenye yamaqhathaza nokushisekela ithuba lokunqoba. Amadoda athatha amachance kwimvela kwesilisa ukuba sezingeni lokwazi ukuthatha i-risk indlela thizene empilweni. Amadoda futhi angabaqali, indoda ikwazi ukuqwala intaba qedithi icingo kuyinqobe. Amadoda anomdlandla onqala ahlale efuthekela ukusebenzisa ngekhathi zonke lomdlandla. Kuyinhlaba mxhwele ukwazi ukuthi umdlandla wesilisa uthi awuphindeke kabili uma uqhathana nowesifazane. Okokugcina ngamadoda anomuzwa wokuqophisana nokubusa, competition and dominance. Indoda ihlala ifuna ukuba ngungqa phambili, iqenqeze yodwa, iqola abanye amakhanda. Ake siye ke manje kumuzo wesifazane ngoka Stanton. Wona uvamisa ukubuka ngeso lengaphakathi owesifazane. Abesifazane bayakwazi kakhulu ubudlelwane bengaphakathi nokusondelana. Owesifazane unomuzo onqala ngomuntu wangaphakathi kunokwenza izinto. Lo muntu ongaphakathi kuye uzizwe ngumuntu uma eke zobudlelwane ezinhle kumbe obuhle. Owesifazane unobuhlakani ekumukeleni. Owesifazane akangena ebudlelwaneni ngokushesha, ukhetha kahle ngesineke. Abesifazane bafuna ukuzizwa befudumele, bephephile. Bahlale befuna ukuzizwa besezingeni bethandiwe bengathembela kowesilisa. Abesifazane banonakekelo. Owesifazane wakhekile ukuba ashesha benomuzwa wokuzwelana nokuchobozekile enhlizweni. Oswelayo, olimele, akwenze konke lokhu ngesihe esisheshayo nonakekelo. Abesifazane futhi basebenzisa amagama. Indoda ixoxela ukuba ilethe ulwazi noma umqondo othize, i-idea ephecelezi. Owesifazane uxoxela ukuba alethe umuzwa nomcabango wakhe. Ongakho kugcina owesifazane esebenzisa amagama amaningi kunowesilisa. Owesifazane ushisekela ukulingana nokuthobela. Owesifazane ufuna ukuzizwa elingana nowesilisa. Kodwa aphinde futhi khona lapho abe nentshisekelo ediphile yokuholwa, avikelwe, anakekelwe. Abesifazane baba nomdlandla omkhulu womthelela ngokukhalipha, ikakhulukazi emshadweni nakwezasekhaya, ba-influential ngokwemvelo yabo. Okokugcina, owesifazane wakheke ngokuxhumana nabantu abaningi kumazinga ahlukahlukene. Sikholwa ukuthi lo mehluko ilusizo kuwe ukuletha ukuhlukanisa obukudinga ekuphileni nabantu. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wethu.